Dharuba mwilini nimeganda. Kama nyoka pangoni kiuno shanga. My sweetie, sweetie, sweetie like ya mobeto.
Mobeto.
Nikikosa mtoto geto na zipoza na deto.
Mawazo.
Kiuno laini kibiki. Macho laini.
Kungu manga.
Japo picha tibiti. Kamorongo.
Na finyanga.
Kiuno laini kibiki. Macho laini.
Kungu manga.
Japo picha tibiti. Kamorongo.
Na finyanga.
Mtilizi. We come out in jealousy. Jealousy. We come out in jealousy. Passing jealousy. We come out in jealousy. Jealousy. We come out in jealousy. Umenifunga kitanzi cha katani kwa penzi lako zito. Nishalewa na nyagi kwa magoli kichu ya penati. Kuhema kwangu
juju.
Kifani kwako tutu. Napo kulenga mkwaju. Na nyuma ndizi mkungu. Kiuno laini kibiki. Macho laini.
Kungu manga.
Japo picha tibiti. Kamorongo.
Na finyanga.
Kiuno laini kibiki. Macho laini.
Kungu manga.
Japo picha tibiti. Come out on go. We come out in jealousy. Jealousy. We come out in jealousy. Passing jealousy. We come out in jealousy. Jealousy. We come out in jealousy.
My sweetie, sweetie, sweetie like you have a better. Nikki calls some daughter get on as he calls another toe.
Jamila Kiobia.